this down. Ready with a man, we don't let it up for now. Like fire, like fire.
Wagara nyo wa denga wangana.
Nusura mkwe zunga.
Nasigala mkwe uza. Wa denga liagana.
Siba neguza.
Unja wagara nyo wa denga wangana.
Wa mkwe uba.
Nasigala mkwe uza. Wa denga liagana.
Chomora vana koka.
Liagana.
Tiba na u.
Chagana.
Yoboza na u.
Yajema.
Yoboza na u.
Wangana.
Wangema na u.
Give me the water, 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 give me the water.